mkwapo wangu. Shinsky Nameless
Mwanabuja. Shangwe shangwe yata yonijia na yawaza. Sazingine sema chaiwe, sazingine napenda mza na yule na yule. Lakini wakileta vita tutatulia. Sazingine tuapenda ngaraga, sazingine tuacheza chakacha, sazingine ugali sukuma wiki, sazingine tuakula mabaga. Sazingine naka kwa economy, sazingine ni business class, sazingine kikombea uji, sazingine shopping kwa glass.
Sometime we are serious, sometime baby we let it go. Sometime we are serious, sometime baby we let it go. Sometime baby
sazingine tuapata msiba ya kukuzunisha, sazingine tuapata baraka ya kufurahia. Sometime I'm low, sometime I'm high, sometime I'm getting a blessing from the man in the sky.
Weka mkongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze. Mkongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza uwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze.
Sometime we are serious, sometime baby we let it go. Sometime we are serious, sometime baby.
Shangwe, if you're feeling me, Shangwe, if you're feeling me, then I'm feeling.